sheshe nolo miala ushombe. Ofonchu dilo wishing anga fiali fiobe. You don't know my story, si wenze komu struggle. Teka chidilo kamfeda didi mukwando. Funga niti, pefeva ibuera japo. Shaba selfie, shero nidi pekaso. Family manage chito vonze super. Nidi api sinima kearinga pa maruma. Nina badwi na kuwina ndine pusha. Today's best friend ni chuda mu future. Kaufuna kwenda kansi ndino jumpa. Una pesa tina chinja wa shuka. Hapa levo ni mabwana mkubwa. Kadeza chedi mashahida na muzumba.
Ngole fayo kese na wanome. Teti ni kumwisha. Pashe ya makale mpala. Ngole fayo kese na lukwanome. Teti ni kumwisha. Teti teti. Mchele e umfo ufina ndaba tefyo na kule fia. Ama chushi ya lenga mfike panu. Wimbone fia. Uimisha mchele e umfo ufina ndaba tefyo na kule fia. Ama chushi ya lenga mfike panu.
Mbelele.
Aba lenja mbaku mbari.
Mbelele.
Aba chila nshaka winebo. Aba chila ngala chula fene.
Mbelele.
Aba lenja mbaku mbari.
Kona my family member. No weapon formed against me. Back to the sender. Gadrimu yako nkodiwa nukala fedia. Jenga pedi na pepa za kucha Alexa. China tulika kutala sunga kwa nisomenda. Gatisuma sekela mosensa genja. Bakungusha kato mkaipa edesa. Nina jarisika kutala unachetua. Kubonze barua ni dear God forgive them. For kissing my name it's a big shame. Choka kumavuto lo mchae condemn. Unizonde unikonde no problem. When you look at me mumanvera chintinya. Chilabu shiku yesu wani pimpinga. That's the reason why suma pikinga. For me God is my only redeemer.
Lole fire.
Kukae kunanga.
Mukawe.
Kukese nefimanga. Lole. Kaya shampanga.
Some logistics, Mchemwa, Nikazanda, Kupara CB, Wise Man, Chadi Young, Standard Man, I see you.
Yeah.
Sweet people, Spark Smiling, Niko Chiku Mkonga, Shauta One, Mr. Marcus Pasolwe,
Zazu Music Blog,
Uncle Rich Rich, Koshaz, Musfite Pachirundu, Edo, Rekasho.